studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare jeddi lewru novembre jena yamde sokido studio tamani miden tawa le maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di mor way galo kanko nuddirte do salimu joro wonto ogi jamde to kiraba on competitivité golleji DDR di puddama kenyanto gawoto kawato jono gube cinnide kaldal e kawral gal kolitiwi fa hande won ko hodi dum en leedi do golleji kawrtan duwi gal do jam e deedere gal timmi kenyanto Dakar to leedi Senegal fa bido to yalla hono deena go hani hem tred le lefol sa he ngel fu e mangal mudun kambe wayan ko be wonbe le nokkobe fa hande be gondi en dartude be bibe jewte wotto jono yalla hono yimbe el wabbe bonandaji fewtude e yimbe el mabbe tatton be kalne be rede yeso sari ciagal ko be ngadi murter mabbe de le yonter jabbe non de ko sekirab di wonon sembe kabaruji dimi jogi non do be tande di bismillah modon e hadade golleji DDR di puddama kenyen to gawoto wotto jono gube cinnide kaldal e kawrangal fa hande be kollito no golleji di ko hojibe le hen fa keben famtade kede Ousmane Niali Pouli
lei ko habbi hore eta major en gube joggide kaborde de ana galongaji di habotobe hibe kani hokkede sinibe nanama le larme mali fedde sema e plateforme ana jeli himbe mudum be keddiro galongaji di joggi kabaru joddiji e hakkeji habotobe hibe sinibe barama na be barme namali masibaji dum do ana wembe gube tinnininde kaldangal fedde humeninde golleji DDR de ana wonduno e yidude kenyanto gawoto fa darta yalla di titallaji dibe kasindin ana kebene jogala hore jonde fedde DDR zahabi uldu Sidi Mohamed holiti wiide tidallaaji di fu dartete yalla ana kebene jogala go heejo habotobe hibbe ujunere e temere jeego senyinimbe kaldangal kani wattede leedi golleji mok huminibe golleji mok de kani hokkude himbe mube hanbe wattede leedi golleji ka fanata hen kinatawe ara hibbini kabaruji yogaji hono tawrede duubi tawede ana faami golle mudu e andeninde du golle larme tagal dun jomun tawre ana yebbindi tawrade hibbini di fu ana wawi wattede leedi go heejo nadde le larme na hokkede golle le ngurdam mudum e wi jotobe hewbe fuddugol golleji tetugol kaborde e nannitingol habotobe bebe edum wawi wadde fa golleji kaldan gadangal fa jam hebengal nja yeso
be kollitiwi leedi do golleji arandi hanbe dakede be mbara fa mangal pade ujunere e temede jeegom euroube le gube cinnide kaldal e kawral gonde le leedi meden di wattu jono fa jotto yalla hon talkur alanzirindu han yengerte ko yaawi kedema konko noddirte Samba Talo yo konko humini di do golleji le fedde ministre de koma sifirdo hen do facci tan Ousmane Niali Pouli
pour accélérer l'intégration
fa golleji mokki jawne himbe nanne le mudum habatobe mokbe ana kani nannede le golleji mangal pad e mali dum wawa yaade tiagal golleji DDR di sabi dum holitano wiyede le kaldan gadangal fa jam hebe gal fay goto wa wattede le larme mali ni jabbaraki tafo e golleji DDR di woni ko himbe dewri do mum timmo de mum fu yo nanni tingol le golleji di himbe wombe le mokko fu dum wadani wana hala militaire e mali kala me hala mum ko kala me hala mum yo habatobe wombe le golleji ko be fu joginobe kaborde ben woni be dum wadani nanno himbe ujunere temere joyo fa yaade ujunere temere jago woni hanbe wattede he fanda mudum yo lani ndagol golleji kaldan gadangal fa jam hebbe gal dum ko hala hala mudum le golleji DDR nani tingol hubgol golle do faborade be himbe
keban economique et d'intégration
se krab so ngabido be mala me ande ngalo do bayle tirton mi jojji modo no noddi min do dido numeroji tamo min do responder kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo didi kawrtal jowingal do jam e deejere mi haali do kabaruuji puddato do ngal do kawrtal ngal timmi nokku no dirteedo Senegal dum won lamorde mudum Dakar wattu jono yoga e halaji di fun jowiki no lefol sa hengel wordi be jewto yalla woni yirwere hani wadderde le odo nokku faabe keba dubbe pewte tiidallaaji di lefongol jogi nyalawma hando tiidallaaji wayde jam e deejere tiagal mudum dum mi be kaajam balligu mangal paden do tu gorgal fedde France humnide kabaru yirwere yido halaji fu kalam le odo botu goto fa keben famtaade fa hande kede Ousmane Niali Pouli
kabaru yirwere e imma daraj militaire en kani wadde le nokkuje rafinde na gu wodi le sa hengel halaji mudum wondi be kali le ngal kawrital dunke ande kewbe koliti wiide fedde oninde kany e barkan ana pandi ku kuncanta hore itti dallaji e wi hore ju leedi Senegal ndi hana tawede ko buri be kufunaaji bulubulaaji ujunaaji sappo kany soldats en barkan gonle leedi malindi de na gu wasa hebede dum hana ko holiti wiide do ko beedi wiide yirwere wa wadde le nokkuje e ndena go heba le munde sini gollide de lamude beedinaka sembe ministre kumini do soldats en lady france holiti wiide de ere wa wadde sini leede de ana lokkidi e wi mako yirwere wa wadde sini gollide gonde leede nokkuje beedinaka sembe lam o hunjana dum hore patti hula fe hunde darano habade e yeddobe sariya yirwere wa wadde le nokkuje de se wana tawa monfu ana wawi haddo weldum hala ko weldum golla ko weldum sini humani be de lanago fundo kindiri juude dum ana wawi wadde fa yirwere wada ko himbe kasindin arande hebe ko hani wadde arande lamo han wirfitade le nokkuje tuttude de yoppi e juude jaddin kobe wattu gon en joni o
le odo botu goto nani yama kanko ministre kumnido kabaru kaborde le leedi france ni no dirtedo florence perli o mo wonno ton o holliti wido o weltiki le odo botu sanne ka wattu jono yimbel wombe le rumde afrique de kany kan darnade kabaru ndena gumude fa jam e tedere warta le nokko le majjundo wi kalisiji kanti watte le 5 sa heldi le temdre fu noga e ju heba mo wattu jono kedemo ko mo sifito yerube amen gombe e refito do facci tango mumini sendebu
je suis heureuse d'avoir pu
de anawara e dubi goto joni hakille bibbe leede afrique darano kabaru denaagu mabbe ana wondi e hemde lawol jokki hendon kambe daronto kabaru jam e deere le leede afrique fu mido mila wiide heddimu yirware kewdi wadama adiji dun tabbama almusadaji majji anawara e milioji nay buudi eru ko heddi joni yodum hokke gubbal g5 sahel yella idum simbimbina golleji mun heddi barkandu golleji mun ana wondi e yirwude o wawi habude ko buri terroriste en temedron e chapan e tatun horebe leede kewbe kany barkan ana kuyani
cesse de s'adapter
batu fuddi ile kenyen do bomoko do o do boto mo yowi wattu jono no golleji cpe di ngordi e be gondi e famminde yimbe wonbe sariya kumini be kabaru sariya le leedi med en di dunna di do golleji ngordi wattu jono be be gollite e leedi malindi faabe dewto yalla hono kabaru sariya han huntinirede do hore ko yaata yimbe le temetato an le o do boto yimbe le jottinobe kabaruji kanyo kumini be kabaru sariyaaji fa yotto yo mangal pade wonbe le leedi di kedemo ko ko non dirtede madame dombi yamma ma kuyate o yo kanko goto kumini kabar sariyaji le leedi malindi ko mo sifido heddo faccitaango mumini sendebu
c'est dans le cadre d'un programme
yo hejo commune yibbe bale halananen en jogi yalla miden famminna bibbe leedi di do kabaru sariya le aduna rundu fu sabede leedi mali e ce pays signi tal kur gollidal do kabaru golleji bondi kewdi hono bonandaji fewdi e leede de genocide e konandi e mun ce pays gollata le leedi bawdo huntande hore kabaru sargol mun sonde la o wawana dun na wawa bawde mun na so ce pays daranto dun yo batte hokkude gikke yimbe torrabe statut de rome yo talkuru sariya habowo rafi jukugo dun sabi kawritangal wadama yalla miden famina bibbe leedi ndi do talkurundu sabe leedi mali signi dun deno an hani dun
tabbi
holi tindi wiide kambe wayankobe wonbe leleedi meden difa handen be mbibe jarraay kono ko yimbe mabbe mbara ko ko yaati yimbe taton kany e mbara le commune gobo do bomoko do jagal ko be gaddo murtere mabbe de ko kenyen be pudditi golle be mbi nyalaw mo hande be kaaja yimbe ngabbe di do bonandaji nabe yeso sariya sariya jukko do en dukko haani gollede kede mo kanko no dirtu am sulay jallo yo kanko laami wayankobe wonbe leleedi meden di ko mo sifido hen
jonne men ngame jeewi ko selle dunde laamu daro e darne mum gorra golle mum waddo e dum do warbe be do be nange sariya dogay hore ma sariya wala ne do boto tan ene buuse be day hore dum men sawli e inde selli taw idi do ha yote rezonaji du fu jonne men fu men nangondiri waji ma o sariya wale be nange se nyaare be wale e jude sariya o talla jam dum men yidi dum men watta dum men nyaage ala dum wali dum do non en dara dade laamu wada golle mum do mo ya ko men golata ko wana bamako tan yon mali keye ko gollano ko bamako cegu e sidaso jango woni ko moti ko tedde be wono hen yon no ko men dari ko ma la wala golle mun de awa dum woni hen be warama wana be wulbe wana be bandibe be inni tan be yara be jeewa ko be heba ko be nyama dum hebi be lawol ala fu go be hanali be curibe be hanali be kambe wana be bandibe dum fu be wari be tan
Studio Tamani, yo pabal laamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
grave ƴan ne le credit di odo kabar goto min garta hokkude on ton sabide wotto ndara fa nan giramin do jungo nokko no detta sa idum le region segu holli tawede wotto jono roobe le huminibe kabaru birki sukabe tobe gonde be ned ande mabbe do roobe le be kokkan sukabe ngala hitane fa yotto dubi jetti hakkilaji lobbi ko yata roobe le hewbe kanye iwrile commune nga chapantati e jeddi le lamu to min yakanye e le lamu san lanni odo gol yo fedde no detta UNICEF wonde le leedi meden di sikrab do katten bete hande do kabaruji meden di ka fande kedde hedade honno andir onno do e sedda yewtere meden de ana wodi wassalam